Nava wala nava kutwefa sa Ulimu kate wali na chibula mkwanoga Kachivalu mechivavye Uwa mtimo muna fatuli na sirike Natifunye mune kukalozo Yakala kutwali kutereke mbirozo Gweba chikobo mzita Yangu wa Sisa wola kota Iuwa pesa na makona Tulimu mwana geta Zembera Lavu ye mzita Sasina na mkwana Gweba chikobo mzita Yangu wa Watu wa mamba Watekera dala mchiponde kwacho Balite balina cheba ngamba Wabate menamba Mwole kafulu umulavu nawe Walai wanjimba Love Endo mwondo tema tema Mkutu labu weyo menya menya Endo mwoto achunya Oli you don't kema kema Situma 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 Sita yangu wa Sisa wola kota Ni uwape sana mkona Mwana geta Zembera Lavu yenzita Sasina na mkona Mwana geta Yangu wa Sisa wola kota Ni uwape sana mkona Mwana geta Zembera Lavu yenzita Listen Zerero saze onjitera Na uli exi joli bainyuera Na higa sichari muto natera Love siku sina matera Oh my baby, bambi tamtanga Love you ninye, I speak in itanga Ngani nawe ne minya mjute jinkanga Gweka mwenye, gweka kuwampanga Finally, ni mungu mtu bicha mthiore Kuna guli automatiki, automatiki You are my city, my baby Buwa chiku bonzita, yangu wa Sisa wola kota, ni uwa pesa na mpona Buwa na geta, zembera Zita yangu wa Sisa wola kota Ni uwape sana mkona Mwana geta Zembera Lavu yenzita Situma 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 Situma